Laleki ebusu Bengithi ngithola umfazi mina Kodwa ngithola islay queen Cela ningisizeni Senkingeni Uyaphi hlika umdeni Cela nimkhuze Kuze Senkingeni Uyaphi hlika umdeni Cela nimkhuze Kuze